Aha. This is the story of my friend Angelina. Here I'm talking about the lost dreams of African youth who need the support to make this continent great.
Angelina. Angelina. Come sumutima. Scende nuzima. Twikanye mu kibura mwaka n'amashuri abanza akabumwana w'umuhanga udasamara yahoraga mbwira ambarire inzozi amagana iyi nzira y'ubuzima ntitumenye iyigana mwarimu umwe watwigishaga ati bana mwumve ikiro cy'amahirwe kiruta bitanu by'ubuhanga Timuri kigiye kubona gishyigikira biragoye Ngaho nijye mugerageze nanjye narutaga kuzaba meya Angelina yewewe Angelina
mwana wa mama we
Angelina
komeza umutima
kome sumutima
aya shenye nuze
shenye Nuzima Angelina
Mwana wa mama komera
Angelina
Ewe kome zumutima
Kome zumutima
Wende joni wawe
Shende Nuzima
Angelina yagiraga impano gucunga ruhago ntawamuhigaga yumvaga azayikomereramo ikamukiriza n'umuryango nako atagira ngo azaba nka Ronaldo cyangwa Messi atureho umutwaro wari ku muryango w'ubutindi nyuma y'imyaka cumi n'umunani mpuriye nawe ku gasoko ikoreye imizigo ya rubanda ubuzima bwabaye ingume hamwe n'abandi bana benshi bari bitezweho kuzadukiza zamano zabo zarazimye babari ubukeye ndababaye aye wewe Angelina
Angelina
mwana wa mama Angelina
Angelina
komeza umutima
kome zumutima
aya shenye n'ubuzima
Zima.
Ewe Angelina
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 Ewe come zumutima
Come zumutima
Wende joni wawe
Shende nuzima
Hababana nako batagize mama Bakomanze hose mu misozi yose ngo itarano zabo zamureka bagasubizwa nyuma batanabahigaga bagahita ikimenyane ikene wabo mayi wacu n'amateka byateye agahinda ndirimba kano karirimbo nimwite ku mudiho cyangwa ururirimbo mumva y'amagambo buri rubyiruko burya rukwiriye amaboko Tuve mu magambo tuzamura bato bacu Uyu musanzu ndawutanze mucyo dufatanye Udakunda bato ntazababeshya majyambere Kandi ntugasuzugure ubusanzu habi burya ntiyabishatse Wenda ni Angelina yabona amahirwe yakaba yaguhatse Komera Angelina mama we
Angelina
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 mwana wa mama komera
kome zumutima
komera
shende nuzima
umba Angelina
Angelina
Angelina komera tulipo
Angelina
nakuzirikana
kome zumutima Shende nuzima
Aha.
Angelina
When I record the scene, they leave it to go mama.
mafubi
Angelina
Wenda yari kutovuri zon gara tuivuza hante
Angelina
Wenda yari kujezo yu muzika kurwego rwisi
Angelina
Wenda yari kutahuri jore merjumburezi
Angelina
Wenda yisinema ya kawaegi ya Philippines
Angelina
Wenda yari kutugiri zima natuga chizwa
Angelina
Akuya mahirwa tumu amaboko
Angelina